dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Nanjye ndasuhuza abadukurikiye kandi mbakomeza muri ibi bihe bitoroshye isi yose yibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ikiganiro cyacu cya none cyagarutse kuri zimwe mu ngaruka zikomeye zasizwe na Jenoside. By'umwihariko, Ijwi rya Amerika iraha ijambo abagore cyangwa abari abakobwa muri Jenoside bafashwe ku ngufu n'Interahamwe. Nyuma y'imyaka 25 Jenoside ibaye, uba bavutse ku bafashwe ku ngufu n'urubyiruko. Icyakora muri iki kiganiro ntituza kubavugisha bose, cyane ko bitewe n'ibihe hari abatarabasha kubyakira. Turavugana na bamwe mu bashoboye kutubwira ibyababayeho. Ni ikiganiro kiribanda hani ku buhamya. Muri iki kiganiro murumvamo abafashwe ku ngufu n'ababavutseho uko bamerewe. Turareba urugendo banyuzemo rutoroshye na magingo aya, twumva aho bageze biyubaka ndetse n'uko babona ejo hazaza kuri bo n'igihugu muri rusange. Icyakora nanone, kubera impamvu z'umutekano wabo ntimuza kumva tuvuga aho baherereye hanyaho, amazina yabo y'ukuri nayo ntimuza kuyumva. Hari naho muza kumva amajwi yahinduriye umwimerere kubera ibyifuzo kubaduhaye ibiganiro. Bahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo.
Bana b'iwacu i Rwanda, nimuze twibuke, twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Rubanda banyimye amatwi ngo akenshi ijye mvuga ishavu, ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse imbaraga z'u Rwanda. Ntibazi ko muri iryo shavu ariho hashibutse amababa y'inuma yanjye. Ijoro riba ruba riraye, ijoro riba ruba riraye, nitwebwe tuzaburisi.
Reka dutangirane n'uyu mubyeyi wo mu burasirazuba bw'u Rwanda, Duhimbye Margarita, aratangira atubwira uko byamugendekeye.
Ngewe nabaga ahantu bampishe hari umuhungu w'umusore, hanyuma nyine uwo muhungu aba ari umfata ku ngufu, hanyuma inkotanyi zije zirahankura. Nza kuhava ntwite rero igihe kiragera ndabyara. Ubu kugeza uyu munsi umwana wanjye ni mukuru, yarakuze ndetse nabashije kugerageza kumwishyurira ishuri kuko nta mushinga nari mfite umwishyurira. Ubu yararangije secondaire, turi kumwe mu rugo, ndamukunda nk'umwana wanjye nawe akankunda nka mama we.
Icyo gihe wari ufite imyaka nkingahe?
Nari mfite imyaka 16. Byari ibihe bikomeye cyane kubera yuko nta wabonaga uhungira, nta n'uwabonaga utakira ngo agutabare. Ubwo nyine ibintu umuntu akubwiye nyine kuko abaga guhagarikiye uzi ko agomba no kukwica ukemera.
Jenoside irarangiye, ubutabera buratanzwe, mwewe hagati yawe n'uwo musore wagufashe ku ngufu byagenze bite?
Umusore nyine yarahunze, imiryango ye twabashije kuyibaza kugira ngo wenda nabafatirwe ibihano nk'iby'abandi. Batubwira ko yahunze, batubwira ko yapfuye atagarutse.
Umwana ubu ngubu afite nk'imyaka ingahe?
Afite imyaka 24, yavutse muri 1995.
Nk'umubyeyi muraganira, ubimuganirizaho?
Yabanje kungura, ndamwihorera, abazi ko ari imfubyi nk'uko abandi bana bose ari imfubyi, ariko bitewe n'uko abantu bameze aho twari dutuye bari babizi, bagenda babimubwira. Babimubwira rero arambaza, ambajije nabwo ndamwihorera. Twagiye duhugurwa na Sevota zitwa za Kanyarwanda, zose ziduhugura, tugenda tubona imbaraga zo kubibabwira. Nawe mubwiye bimugora kubyakira, ariko uko iminsi igenda yisunika yisunika agenda abyakira.
Abimubwiye afite nk'imyaka ingahe?
Yemubwiye afite imyaka 18.
Yarakuze. Ku nshuro ya 25 hibukwa Jenoside yakorewe Abatutsi. muri wowe nk'urugendo wanyuzemo igikunda kugaruka muri wowe niki
igikunda kugaruka muri jyewe byabaye nakagombye kuba narize nk'abandi nakagombye kuba ndi mu rugo nk'abandi wenda nubatse mfite umugabo ibyo ntibyabayeho ntago byankundiye nese numva ntawe nshaka bituma mba mu buzima bukakaye kwizana n'uyu munsi kurera umwana nawe uri mpfubye nta muvandimwe n'umugira nawe ukarera umwana uri uwundi kumugeza hageze ubu ngubu byarangoye hari icyo yifuza ntashobora kugera nk'uwifuza kwiga kaminuza nkasanga nta bushobozi mfite ya wenda navuga ngo narashatse nk'abandi cyangwa afite na papa yakabaye avuga ati cyo gukora ibishoboka byose umwana yige ubwo rero nk'inshuro ya 25 iyo bigeze utangira kumva witekerezaho ubuzima urimo ukababara ariko kubera yuko nubundi turwana urugamba rwo kwiyubaka ukavuga utenga ngerageze niyubake ndebe ko umwana wanjye hari aho namugeze
ikigega farije cyita kubarokotse genocide abana n'uyu wawe arimo nta kintu kigeze kibamarira
farije yanze kubarihira ari no cyo kintu kibababaje abana bacu kigatumana n'uyu munsi bagifite ibikomere bikomeye cyane farije izo za sevota n'ibindi zaduhuguraga zadusabira gufasha hari safu bose badusabira gufasha bakajya kwibwira muri farije farije iravuga iti ntago twakwishyura abajenoside bazere nk'umwana kumva avuga ngo ngende umujenosideri yaravuze genocide yararangiye azi ibyo abajenosideri bakoze ubwo abana bibakurizamo kugira ibikomere na n'uyu munsi bagifite
ariko wowe by'umwihariko nk'umututsikazi wahigwaga we hari uburyo farije yakwitayeho
byagiye farije yanyitayeho cyane ari nayo nkunga yambashije kumurihira kinga naho ngeza nibumba ikesha urabona uko bimeze kose ntago ngaragara nk'umuntu umeze nabi ibyo ngibyo byose ni leta y'u Rwanda kandi umwana wanjye ntago ababaye nk'abana bose we nta nubwo yigeze abyishyiramo cyane kuko yarize
ese ukimubyara wumvise umukunze nk'umubyeyi
naramukunze cyane naramukunze nicyo gihe namubyaye nange mba ahantu nderwa nk'umwana abantu banderaga nyine baturerana nawe umva ku myaka 16 nari mutoya uwanderaga nyine niwe wafashije arafasha njyana kwa muganga arafasha kugeza igihe umwana akuriye
ntabwo wagiye uhura n'imbogamizi zo kuvuga ngo abo mukomoka hamwe abatutsi cyangwa abatutsikazi baravuga ngo urikorera intera hamwe nkuko abamwe na hamwe byagiye bigenda
ibyo ngibyo byarabaye ndetse byaranavugwaga ntambara ikirangira umuntu yarapfa umwana waranamufataga abantu bagifite ibikomere bagifite umubabaro hari n'uwakubwira ati jyewe rwose umwana simushaka sinshaka ko tubana umufite kandi ari uwo muri famiye yawe ugahitamo kugenda ahandi ukibana naho hantu narirwaga na byo byageze igihe baranyanga mfata gahunda yo kwibana ndi umwana mba mu nzu yanjye ngiye nawe kugeza n'uyu munsi
ubwo bakwanze ufite nk'imyaka ingahe mu buhe mwaka
banyanze afite imyaka 3 nawe afite imyaka 19 njye natangiye kwibana muri 99
igihugu ntabwo cyari cyakageza ubushobozi mu buryo bugaragara bwo kubitaho umuntu ashobora kumva ko byari bihe bikomeye kuri wowe kwibana ufite imyaka 19 urarera umwana w'imyaka 3 byari bihe bikomeye
byari bihe bikomeye ariko njyewe nubwo ntari narize nari umuntu ujijutse mu mutwe agendaga nkuru turaka akura ahantu nkabasha kubona ikitunga umwana wanjye nje kikantunga cyane ko ibintu byari bitaranakomera ngo bihende ngo nkabone icyo mpahisha
aho wari wihishe bo baracyariho
ee barahari
ubu ngubu iyo mpuye mumeze mutumeranye
mutumeranye iyo duhuye nyine turasuhuzanya kubera ko n'ubundi twari dusanzwe tuziranye ariko gusa usanga bafite nk'ubwoba nta kintu bigeze bamfasha nta nubwo n'uwo mwana wabo bavugana
uwo mwana ntabwo ashobora kujya kw'iyo miryango
oya aratinya nabo baradutinya
hagiye habaho gusaba imbabazi bitewe n'umurongo wa Leta y'u Rwanda akabaho ubumwe n'ubwiyunge bagasaba imbabazi ntabwo iyo ntambwe yabayeho wenda bakavuga bati nubwo umuntu wacu yagiye agahunga nk'uko bivuga bakakubwira ko yapfuye ariko bakaba basaba imbabazi mu izina rye kugira ngo niyo mibanire ikomeze ntabwo cyabayeho
imbabazi barazidusabye bazisaba n'umuryango wanjye umuryango wanjye urazibaha nanjye ndazibaha cyane kuko hariho abari bari mu gisirikare cy'u Rwanda batari babizi hari abari barashakiye hirya kure batari babizi ariko bamenye baraje barambwira bati mutubabarire ntabwo ari twebwe n'uwabikoze ntabwo twaye twamuheje ariko mu izina ry'umuryango we tumusabye imbabazi ndazibaha
uko gutinyatinya rero guturuka he
gutinya gisizeho guturuka kwa ko ntago tujya tuvugana nabi cyura turahura bakansuhuza naye nkabasuhuza ako ntago bagenda mu rugo rwanje ndako ntago tugende iwabo
nyuma y'imyaka 25 genocide ibaye murabona ubuzima bwarahindutse gute kubarokotse genocide
ubuzima hari abantu benshi ba intambara ikirangira babaga bigunze ndetse agahora avuga nabi ndetse akumva atarebana n'umuhutu nkanjye giye numvaga ntatura ahangaha numvaga ntashaka kubona umuntu nzi ariko uko imyaka igenda yisunika yisunika giye wunumva nta kibazo nta n'umuntu ngifiteho ikibazo rwose turagenda turasabana nkuko bisanzwe duhurira mu nsengero duhurira mu bukwe duhurira mu bintu byose tuhuriramo tukumva nta kibazo nk'ahantu he rwose ibyo bintu nta nubwo byo kuvuga ngo umuntu ntago akundanye n'uwundi ngo ntibarebana neza aha ntago bihaba
genocide irangiye ntabwo cyangwa na nyuma yaho ntabwo wigeze ushaka undi mugabo
oya nagumanye n'umwana wanjye nta mama nari mfite nta muntu n'umwe tuvugana wari uhari nabonaga nta muntu usigira umwana kandi nkatekereza nkavuga ngo ushobora gushaka umugabo bitewe n'ibikomere abantu bafite yenda akazajya avuga ati umwana wawe ni iki n'iki akamubwira nabi bigatuma mpora mbabaye ndavuga ngo reka ndere umwana wanjye akure ubundi ubuzima buzakomeza ni muri urwo rwego umwana wanjye niwe tubana
ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda muyumva mute
umwe n'ubwiyunge rwose nyumva neza cyane rananejeje cyane kuko bagiye bamfasha nibo bagiye bamfasha bampa n'ingufu zo kubabarira kubabarira abampemukiye abanyiciye imiryango kuri nibanira n'abantu nkumva twariyunze kandi nta kindi kintu gikwiriye kuza nyuma yo kwiyunga
nyuma y'imyaka 25 genocide yakorewe abatutsi baye ejo hazaza muhabona mutete
ejo hazaza mpabona neza cyane nge wenda nubwo ndimo no gukura ariko ubu ngubu ndimo kugenda ngira icyizere cy'umwana wanjye ko hari ikimana yamukorera kuko yarize hari n'abantu bagiye batubwira ko bazadufasha kwiga kaminuza turabutegereje kimbona ehejo hazaza ntabwo bahane numva nzabameze neza
amateka nubwo yabari mabi tuzayavuga uko yabaye amateka nubwo yababaje tuzavuga amazina yayo kuko ariho tuva twese
Muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika turarebera hamwe zimwe mu ngaruka zikomeye za genocide yakorewe abatutsi turaganira n'abafashwe ku ngufu n'intera hamwe mu 1994 n'abavutseho kuri mikoro muracyari na bagira ubusa nyuma yo kuganira n'uyu twahimbye Margarita noneho reka twumve mukobwa we yabyaye muri 1995 umwaka umwe nyuma ya genocide uyu wavutse muri ubwo buryo nawe tumubatije Ange ngerekereje mu Kinyarwanda n'umuzira cyaha ntaho ahuriye n'ubwicanyi bwa genocide imvano yabwo n'ibindi Ange havuga ko hanze y'ibyo yanyuzemo ubuzima bwe bufite icyerekezo
nyuma y'ubuzima bw'umuntu yanyuzemo bitewe n'amateka bwararangiye icyo umuntu ari gukora ubu ni ukureba imbere no kubaka ejo hazaza heza nyuma y'imyaka 25 ishize
ni ibibazo umuntu adashobora guhunga bitewe n'amateka ariko mama amaze kukubwira ko yagutwite mu buryo atahisemo atewe inda n'intera hamwe ibyo bintu wabyakiri bite
byarambabaje numvise ko byabayeho akaba ari byo bituma ko undiho nta nkomoko mfite n'ubuzima nagiye ncamo bubi kwangwa n'abantu imiryango y'impande zombi byose byaratewe n'iyo mpamvu byarambabaje
ivuga ngo wanzwe n'abantu impande zombi urashaka kuvuga iki
kuvuga ko ntabwo kumvuga wenda nari mfite yaba ubwo kwa mama cyangwa ubwo kwa papa ntago bose banyuma ko najyaga hamwe bakavuga ko nduyu najya hanze bakavuga ko nduyu bigatuma batanyiyumvamo bose asigara ndi kumwe na mama gusa twenyine
tuvuga nk'umwana wari uri ku ishuri hari uko bagenzi bawe wajyaga kumva barabiganiriye kubera ko wenda babibwiwe
cyane cyane njya kubimenya naho ngaho byaturutse abana bajyaga bumva ababyeyi babo babiganira mu ngo zabo bakaza banyita amazina babivuga bikangeraho bakampa kato mbese ibintu nk'ibyo
bakwitaga nk'ayahe mazina ubwo ngo
bavugaga ko ndi umwana w'intera hamwe bavuga bagenda babyongurirana gutyo gutyo ngenda mbyumva nyine
baravuze ngo uri umwana w'intera hamwe kandi wowe
nta kintu mbiziho cyane kuko ntaramenya amakuru neza gusa kuvuga nagize amatsiko kubimenya ndabimenya mama arabimbwira
mu buryo bwawe se ubumva ikikuzamo cyambere n'iki
ikintu kinzamo mbabazwa n'ubuzima nakuriyemo sinababaye cyane kuko nari mfite mama nabanaga na mama ariko nkari ubuzima tubayemo ku mpande zombi nge nawe nkabona ni bubi kandi byose ari ukubera iyo mpamvu ku mutekano wanjye nanjye muri relationship cyangwa muri societe nabagamo nkabona si mwiza nkumva abantu bahigira kungirira nawe kubera iyo mpamvu bigatuma numva mbaho muri societe ntisanzwe n'abahotse
washoboraga kujya kwicarana n'umwana mu ishuri ukabona ibimenyetso by'uko ari kukunena bitewe n'inkomoko yawe
oya nago byigeze bibaho ariko impamvu bitabayeho nuko nkimara kubimenya nge n'abahungaga kuruta uko bampunga nkumva mfite ipfunwe ryo kubana nabo bigatuma nta hantu mporera naho cyane ariko ibyo byabayeho mu gihe nari ntari yakira
ugeranije byagufashe nk'imyaka ingahe kugira ngo ubashe kubyakira
n'ubu ngubu sinahubwa ko nabyibagiwe kubyakira mvuga nuko ntajya mbikontaho cyane ngo mbiheva ari mu buzima bwanjye ariko nkabiterwa naho Rwanda rugeze none rwiyubaka no kubabarira n'iki ariko kubyakira byarangoye kuko hari nkaho nageraga ngiye nko kuristinga nk'amazina y'ababyeyi ngiye nko gukora troncome primary 6 bambaza nk'amazina ya papa sinari nyazi kandi na mama ntiyarayazi nkumva ni igikomere cyane nkagusanga ahantu hose nagiye nuzuza papa nkashyiraho utari we byose ari amateka icyo gihe nago byatuma nezerwa kumva ko ndiho ndi umwana utafite inkomoko
ufatiye noneho kuri gahunda za Leta y'u Rwanda yashyizeho mu gufasha abarokotse jenoside mu buryo bugize icyo buvuze wowe ejo hazaza uhabona ute
wenda Leta kamvuge ko yadufashije kuko yafashije mama kuba dufite aho dutuye ni Leta kuko inzu mama yiwagiye na farije ariko ku giti cyanjye njyewe ntabwo nakuvuga ko ari uruhare Leta ifite mu kubaho kwanjye kuko nta wenda imibereho ntabwo yabaye mibi cyane kuko mfite mama kandi yajya akoze uko ashoboye mbaho neza kwiga nubwo nize nagiye niga bigoranye ariko narize kubera amaboko ye ariko nimba wenda hari icyo Leta iteganyiriza ni byiza ubwo hazaza hacu ni heza tuyifashijwemo na Leta ariko niyitabidufashamo twizera ko hazaza ari heza kuko dufite ubwenge kandi turashoboye
niba nkumva neza kuri wowe wumva hari ikintu Leta itakoze ku bana mwavutse kubera ko bana mu banyu babateme inda n'interahamwe
bo hari imiryango yagiye ivuka ariko iyo miryango ntago yabaga ari ya Leta ugasanga nk'uko wenda nka Honorine nk'ubu urabona uyu muryango washinze Hope and Peace Foundation ni umuryango we ku giti cye wenda nubwo hari inkunga agenda abona ariko ntekereza ko atari Leta noneho wenda uburyo nagiye mbona mufasha nabwo buke ni imiryango yagivuka ariko ugasanga ari umuryango w'umuntu ku giti cye sometimes niba awushinze uwo muryango akaduhamagaramo kuri iyo nkunga abona akaduhamo wenda nka 20% ku ijana ariko ugasanga inyungu nini nyinshi iri kuri we ubwo urumva ko icyo gihe atugize nk'ibikoresho nibikomere byinshi twagiye duhura nabyo ariko umuntu akagara ubwenge niba wenda akoze nk'ishyano akandira nka troncome ninjya kwiga mu wa kane aravuga ko ubushobozi bwabuze ubwo wenda mpagarare cyangwa nige bigoranye rero leta wenda iradutekereza ndabizi ariko ubufasha twagiye tubona ubundi twebwe abana bavutse gutyo ni nk'ubwo ngubwo
mukumva na leta yaragombaga gushyira mu kuboko kugira ngo mwige neza
cyane kuko nimba leta yarafashije wenda urugero nk'umwana warokotse jenoside kavuga ati umwana yabaye impfubyi imiryango yarashize reka leta imufashe urabona ibi bigega byagiye biza farje ni bigega bya leta byashyiriweho kugira ngo bifashe abo bana numva natwe abana bavutse gutyo twari dukwiye kamwe mu kugira ubufasha ariko ntabwo twigeze tubona wenda njye ku giti cyanjye narize ndarangiza ariko kuri ubu hari abana benshi nzi tugenda duhura bize ntibarangize abatarigeze biga byose ari ingaruka zo kubura ubushobozi kandi leta yakagombye kuba hari ikintu yako
tujye ku ngingo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda mu Banyarwanda byumva utewe
ubumwe n'ubwiyunge rero ni bwiza kuko hari n'amagurwa n'igisi kujyamo yabyo ni bwiza mu Banyarwanda kuko bizafasha Abanyarwanda kongera kuba umwe no kumenya agaciro kandi umunyarwanda muri rusange kandi nanone bizafashamo kugucika burundu no gutanga imbabazi ku bakorewe jenoside bakababarira abayibakoreye bakongera bagahuza bakabumwe
ubu uracyafite imyaka mikeya uru rubyiruko ejo hazaza urahabumite
njyewe ejo hazaza hanjye ni heza wenda kuri ubu bitewe n'ubuzima umuntu aba abayemo n'ingaruka z'amateka kuba nta cyerekezo ufite kuba utagira umuntu runaka ubwira ati nkeneye kapito ndashaka gukora mfasha
uravuga igishoro
igishoro ya kuba nta kwegera mama mubwira ati mama nkeneye gukora mfasha kuba nta muntu runaka mfite muri guverinoma runaka cyangwa ahantu runaka mubwira ati nshakira akazi kuko urabizi kubona akazi kw'iki gihe bisaba kuba ufite umuntu ukugirayo nimba uwo muntu ntamufite kuri ubu wenda nshaka kuvuga ko nta byiringiro by'ejo hazaza ariko imbere ni heza mfite ubwenge mfite amaboko mfite guhaguruka nkakora akazi niyo kaba gasebetse ariko mparanira kugira ngo ejo hazaza hanjye habe heza urabona ko mfite n'umwana naho umwana wanjye habe heza
hari icyo wongera ku kiganiro tugiranye
icyo nongeraho rero ni ibintu bibiri icya mbere ni uko urubyiruko nasaba urubyiruko kugira uruhare runini mu kubaka igihugu tuzi ko amateka tubwira ko urubyiruko aribo benshi bakoze jenoside nk'uko bagize icyo gikorwa nanone bongere bagaruke babe imbaraga z'igihugu mu kwiyubaka ikindi nongeraho nuko nasaba ubuyobozi bw'igihugu kurengera abana nkatwe rwose natwe turi abana b'igihugu kandi nago twize duhitamo uko tuvuka twisanze ku isi nuko natwe batugarukaho bakadufasha abatarize bakabarira bakiga abadafite ikintu bakora bakadutera inkunga natwe tukiyubaka
urakoze
tuzabimbuto z'umugisha zeze ku giti cy'umuruho tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu ishavu
nk'uko natangiye mbiseguraho uyu nawe wafashwe ku ngufu muri jenoside byabaye ngombwa ko tumuhindurira amajwi ntiyifuje no kumenyekana aho aherereye nawe aratangirana n'ibyamubayeho
twebwe twari abana interahamwe zaraje zidufata ku ngufu njyewe nagize ikibazo cy'uko nahise ntwita ndabyara
waba warabashije kumenya uwagufashe ku ngufu
arafunze ndi kumva ngo yaranafunguye ntawe ndabona sinifuza no kubona kuva nanamubona reka reka twabyaranye kubera ko dukundanye cyangwa twatuziranye ko yamfashe ku ngufu igihe kimwe rero yigeze baje muri gacaca haje bigeze babazana mu bantu bemeye icyaha ngo yemere icyaha bansaba ubuhamya icyo gihe nari mfite uruhinja ko umugabo ndiho ntanga ubuhamya nandika nshobora kwandika ubuhamya ndabwohereza ariko uyu munsi yaratashye kuba yaratashye nta n'ubwoba byantera none se mu byaha byose kuba yararekuwe yarekuwe n'itegeko kuko yaremeye icyaha yemera n'umwana njyewe icyo nibaza niba yararekuwe akaba azi ko yemeye icyaha uburenganzira bw'umwana ni ubuhe kandi niba yararekuwe nta n'imbabazi yansabye kuva nafunga sindafungana nawe nibaza niba yandi bazi sinza muzisaba imbaraga yarari kukararangije igihano ibyo nibyo nkibaza kugeza
ubu ushobora kujya kumwereka umwana ahageze ukwangana
umwereka se kuko yamunzariye dukundanye umwereka se kuko yamunzariye mu neza ikarika
nkuko nawe byakugendekeye hari abandi bagiye basama inda muri ubu buryo bagatekereza kuzikuramo birashoboka bwo ko hari n'abazikuyemo kubera ko bari batewe inda n'interahamwe wowe wari umeze ute muri icyo gihe
ariko numva nandi nkajya numva bavuga ko hari abashobora kuzikuramo bavugaga ati umuntu uzikuye aba aratewe inda agerageze akuntu yakwegera ariko njye ngira ubwoba ko numvaga ko umuntu akuramo inda agashobora gupfa nkebera urwaje ndamubyara ndamurera ndamwose
ubu baramukundaga
ese wabura gukunda icyakuvuyemo nyine byarangoye byarangoye pe si kukubeshya ariko uko agenda akura nyine ubona ko nta kintu nawe nta handi yaba ari ariwe wamubyaye ikizima yuko abana abana na nyirakuru njye ntabwo namushakanye abana na mama kuko mama aracyariho n'ubwo ashaje ko nibo babana ariko bigenda biza nyine ukagenda ugerageza kumwereka ko ari umwana wawe cyane ndashimira leta y'ubumwe ndetse n'igihe batujyanye ikibungo batuganiriza ku kijyanye n'ihungabana yabo ndetse n'abashaka kubivuga umbivuze ubu kuko najya kubivuga simenya aho ndi ko nagiye njya mu bitaro kenshi kubera ihungabana nuko ikintu cyose uracyakira umwana namubwiye uko yavutse arabizi nawe yarabyakiriye azi ko nyine ndi mama we ninjye asaba ikaramu uyu munsi ninjye asaba amavuta n'inkumi umwana wo muri 94 uyu munsi agiye kugira imyaka 24 akenera amavuta akenera umwenda kuva ku kintu cyose nawe undebaho yavukiye mu rugo nagize n'ikibazo gikomeye mu kumubyara muri 95 ntaho wabonaga ibitaro ntaho wabonaga umubyaza mbese ndaramfashe ngumaho ku buryo nahababariye bihagije nabyariye mu rugo twari twabuze n'uwampeka kandi wari kumpeka nawe ari kunjyana kuko ibitaro bari babishenye nta baganga bahari mbese byari ibintu bikomeye iyo nibutse aho hantu byari birenze mama arambwira atumva sinjya guhamagara musaza wanjye barishe nta n'umwe mpamagara icara mu nzu n'usanga uruta bapfuye ubwo upfe cyangwa urorere nibwo imana nibishaka urabyara cyangwa ntubyare ndababarira bihagije ariko imana yaje kumfasha nakuremo n'uburwayi ariko nabwo baramvuye ndakira
bibaye ngombwa ko umukobwa wawe agira ibirori mushobora kuba mwatumira se mukicarana yagenda bitahunga
umva si uku kubeshya njye sinakwicarana nawe ngo twicarane n'uwamubyaye oya ntibibaho mbese simbizi keretse niba ari ukuntu muzaduhuza ariko bitabaye ibyo simbizi erega burya umuntu yagukoreye ikosa ringana gutyo ntanakwegere ngo agusabe imbabazi kugira ngo umutima wawe ubohoke si vuba twavuga umuntu yagukoreye icyaha noneho ngo kuko umwana agize ibirori ngo uje kwicarana nawe ntibibaho azicarana n'umugabo wanjye kuko ari umumenya
none se ubwo mu yandi magambo waba waramuhaye imbabazi aho ho bimeze bite
ukiri uwo mugabo kubera ndi umukristo kandi leta y'ubumwe ivuga ngo tugenda tubabarire n'abatanze dusabye ariko azabanza azinsabe numva ko afunguwe ariko ntarazinsaba sindanamubona niba nyihisha niba mbona yenda ariba nawe atakinyibuka ariba nawe atakimwibuka ariko yaratashye aje gusaba imbabazi ni ukuri nazimuha kuko n'ubundi yenda byaza nk'uko twabaye n'abatwiciye ariko nonaha ntibiraza
barakoze abaduhaye ikiganiro kuri izi ngaruka za jenoside nshimiye namwe mwadukurikiye nk'uko natangiye mbivuga aba nibo twabashije kubona banemera kuduha ibiganiro ariko hari n'abandi hirya no hino mu gihugu bameze nk'aba cyangwa se banabarenzeho bitazwi umubare wabo hari abafite n'ibikomere by'ubundi bwoko wenda badashaka kubisubiramo ku mpamvu zitandukanye ariko ijwi rya Amerika twe dukomeje kubatumira muri gahunda zacu nk'uko twamye tubigenza mu biganiro byatambutse mutwandikire muduhe telefone zanyu tubahamagare tumenye aho muherereye cyangwa se tunabasange tubafashe komora ibyo bikomere mu nzira z'ibiganiro nimwe tubereyeho hagati aho nongere mbihanganishe ngira nti mukomeze mukomere muri ibi bihe bidasanzwe mwari na Echo bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose